waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali.
Natiijada daraasad qaran oo laga sameeyey soo galootiga australia ayaa la sii daayey. Markay ka hadlayaan soo galootiga, in ka badan kala bar dadka gaaray da'da lagu codeeyey ee australia ayaa sheegay inay rabi lahaayeen in la yareeyo dadka soo gala dalkan australia. Bob Birrell oo ah qoraaga daraasadan kana tirsan Australian Population Research Institute ayaa sheegay in natiijadu muujinayso sida aysan isula haysan waxa shacabku doonayaan iyo himilooyinka xagga soo galootiga ee xisbiyada siyaasadaha ee waaweyn.
Given that we're talking about more than half of voters, it is striking that both the major parties or plus the Greens.
Maadaama aynu ka hadlayno in ka badan kala bar cod bixiyaasha, waxaa la yaab leh in xisbiyada waaweyn iyo xisbiga Greenku inay iska indha tirayaan arintan. Runtiina waxayba yasayaan dareenka dadka caadiga ay ka qabaan arinta soo galootiga. Mr. Birrell ayaa sheegay in aragtida xun ee laga qaba soo galootiga inay keentay saameynta la aaminsan yahay in kororka dadweynuhu uu ku yeelan karo tayada nololeed ee dalka.
The problems associated with Australia's very high population growth, higher than almost all other developed countries.
Dhibaatooyinka lala xiriirinayo shacabka Australia oo aad u kordha kororkaasoo ka badan kan dalalka kale ee horumaray waa kuwo hadda la dareemayo. Inta badan dadka su'aalaha ka jawaabay waxay isleeyihiin kororka dadku waxay culays sii saarayaan taraafikada iyo cariiriga jira, yaraanta guryaha ama iyagoo qaaliyoobay, tartanka xagga shaqooyinka iyo waxyaalo lamida. Daraasadan oo su'aale lagu weydiiyey 2,000 qof ayaa sidoo kale lagu ogaaday in kala bar codbixiyaasha Australia ay taageersan yihiin in qayb ahaan la mamnuuco muslimiintu inay soo gasho dalka Australia. Greg Burton oo falanqeeya arrimaha argagixisada ayaa qiray in cabsida laga qabo weeraro argagixiso oo diin la xiriirta inay ka dambayso taageerada ballaaran ee loo hayo mamnuucidda muslimiinta. Laakiin wuxuu intaa ku daray in yaraynta soo galootiga muslimiinta inaysan hagaajinayn ama kor u qaadayn ammaanka ee ay dhici karto inayba ka sii darto.
If we allow this idea that banning Muslim migration is somehow beneficial, it'll actually undermine our security because it'll reduce levels of trust and social cohesion.
Haddii aan u ogolaano in mamnuucidda muslimiinta ay tahay mid faa'iido leh, runtii waxay wiiqaysaa ammaankeena, sababtoo ah waxay yaraynaysaa heerka is-aaminida iyo isdhexgalka bulshada, waxayna sii kordhinaysaa heerka faquuqidda, waxayna u sahlaysaa kuwa kooxaha dadka u qora, iyagoo dhanka kalena ay ku adkaynayso in xubnaha qoyska ay ka hadlaan oo soo sheegaan markay arkaan wax ay ka walaacsan yihiin. Wasiirka socdaalka Peter Dutton ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in dowladdu hesho nidaam miisaan leh marka ay xulayso ama dooranayso cidda dalka soo galaysa.
So I want our economy to grow. I want people to be spending money in local small businesses, building houses and adding to the strength of the economy. So
waxaan doonaynaa in dhaqaaleheenu kobco, waxaan doonaynaa in dadku lacagtooda ay ku qarash gareeyeen ganacsatada maxalliga ah inay guryo dhistaan, taasna waxay xoojinaysaa dhaqaalaha. Marka waa inaanu miisaanka helno annagoo qaadanayna siyaasad la mida T. John Howard oo ahayd in 3 meelood oo 2 dadka soo galootiga ah inay noqdaan kuwo xirfadlayaal ah, halka 3 meelood oo 1 ay noqdaan kuwo qoysaska laysugu keenayo. Wasiirka ayaa intaa ku daray in dowladdu haddaba ay qaaday talaabooyin lagu yareynayo soo galootiga Australia yimaada.
In the Labor years, the number peaked at about 305,900 in one year, which was an enormous number. We've got that number down now below 100.
Sanadihii Labour-ku hayay waxay gaareen dadka soo galayay 305,900 oo qof hal sano gudaheed, taasoo ahay tiro aad u badan. Waxaanu hadda tiradaasi ku celinay 190,000 sanadkiiba. Madaxa dalada golayaasha bulshooyinka jinsiyadaha Mary Patetsos ayaa sheegtay in madaxda Australia looga baahan yahay inay diirada saaraan sidii loo bedeli lahaa aragtida ku aadan soo galootiga intii la qaadan lahaabay tiri aragtiyada hadda jira oo ah in albaabada la xiro.
We are a country that should and will continue to have popular migration policies and a multicultural community.
Waxaanu nahay dal sii wadi doona ayna tahay inuu sii wado siyaasadaha soo galootiga. Waxaan sidoo kale nahay bulsho dhaqamo kala duwan oo arrimahaas ku guuleystay. Waana taastay tahay inaanu isku dayno inaanu ka sii shaqeyno kana wada shaqeyno.
Waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.